Downloaded from CopolaVibes.com.
Street Kids Music.
Nice, Bangshiriwe. The classic.
Taoji made it.
Nice. Last man standing. Nice. Nice. Your girls wanna see me coming. Nice. Nice. Last man standing. Nice. Your girls wanna see me coming. Nice. Last man standing. Nice.
Na buera na force kuriwa ma Jordan. Speedometer 280 nili na Jordan. Usovela na snitcha za kusondani na pa Dara nimbo yende kusendiani. Nimanzanga puanji nina zivanana baby. Best friend wanga enzo nifunira pepe. Mwadulikira peva yaka buwela ni mpepe. Last man standing we dindwe pepe. Adilapa muni mfeshi ya smart. Wisa wino nina maiti kupaki hati. Funa Benz peneba donke na Vanguard. Nitea chase soma moves ya niko smart. Bamba kunisa nikana touch. Nyimbo zanga zambo wafinisa touch. Jinikala tike kama kicks ni maforesa. Pasako ule mkwe kuma kuforesa. Wachipita batipita no mziba face. Nashipita batiganja is bwela face. Apata pita nashipita so mzwa tesend. Na sevenze sabambo nilipira mumasensa.
Naisa. Last man stand. Naisa. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Last man standing, Isa. Your girls wanna see me coming, Isa. Bakshiriwe, last man standing, Isa.
Nshakwa techa kumuti mano muntu awe. Nolwa kalijo kupe boyu muntu awe. I just fully mind my business. Jealous wobu kuwa ni laziness. Ndape panje tuka chitike bonse. Fishin kumbi nenjika la fenda ose. File mpito loku shalila soche. Mbamishe ni paka pali atu koche. Mubiti ni umumu inelinga tuida. Muge mutapanyo foninga duida. Self-made, shidwa nefitekwa. That's why indolesha fenili chekwa. Beef beef, waina walala nensala. Chivele shukutari kwa kuyamule sala. Na walimona video walikisinga. Itakolia kwa kuchili wendisinga. Ukamona fweba fuma kusentulo. Walikakasha pishana intulo. Beef na ine kadia yobe tukashika. Bakulu mugemu notu kunda balashinka. Get keep empati na kumone fionjenda. Batansa kamika potapadi nobo mpenda. The game is on fire na machao dish face. Baicha bakulu semu tapade space.
Namaste. Naisa. Last man stand. Naisa. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Isa. Last man stand. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Last man stand.
Yeah. Nimbo zanga ni kantini mzare motiamu. Ndalama zanga ni kantini mzare motiamu. Baku telera nga uri best data. Da telera magero mambo mera mata.
Hey, tulima come to stay not to trendy. Tukafika tatu chita dipendi. Naisa naisa kufika chebu hapo. Ni masti kufonya kembo hapo.
Isa. Naisa. Last man stand. Naisa. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Isa. Last man stand. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Last man stand. Naisa.
From ready to die. I'm ready to kill.
Street Kids Music.
Yeah, Big Info. Double Jumbo. Dari Kutela Pakongo. 1.5 Furnitures. Shop Mahasela's Pashpat. Joe Mali. Certified Roadman.
Tao Jin Mei.
You guys, Jamu. Keith Baba Shop.
Downloaded from CopolaVibes.com.